Re le mogadi mo Critical Alliance re ngoletse lefapha la ditsela mo le trafiki ka hare ho province ya Freistata. Re kopa taba hore R26 e kenang ka hara Botleme haholoholo entrance nyane e kenang ka Phekolong Hospital le ka Bekenpark community hore e lokiswe, hobane re na le bothata hona tjena hore baoki ha ba kgone hore ba kene hantle ka hara clinic ya Phekolong. Tsela ya teng ha e tsamaisehe hantle, fela ho ntse re tseba hape le hore le Bethlehem Combined School ya teng ya Bohlokong le tsena di ntse di le ka hara crossing road ena e leng bohlokwa. Dikoloi tsa di-emergency ha di kgone ho kena ka hara sepetlele sena hantle ka baka la bohlaswa bo e leng hore bo teng tseleng ena ha mmoho le di-pothole ho tsamaya ha teng ha bohloko. Re le moga re ikemiseditse ho lwantsha, re etse bonnete ba hore tsela ena ya lokiswa haholoholo yane ne e kenang hlakoreng la R714 ka tsela ya Warden.